arts and music.
Beats by Nexus.
Ana ye kumutima ya kwe mwenye kwe wagusonye bambeze sagala wakuchunye mawete manipanji wasinga kukalaji kwa mkanchi kutawega kupati mene sikati ya ovulo sitaki gimi lava wea komidati tulika gali na njota. Baby, the government you forgot. So I'm hello. Mukwano kuvira emergency. Hello. Chiri agenti. Hello. Mukwano kuvira emergency. Hello. Chiri agenti. Sugar mama, if you have a video for your sister, chama. Togana, kanku we mutima kavala. We fama, love we hear you, a bullet in the target. Na tega chitima, na funa love package. Na kuwani kakali na yuti budget. Dagala kuchikolo, you deserve the credit. Tulika gali na njola. Baby, the government you mfuga. So I'm hello. Mukwano kuvira emergency. Hello. Chiri agenti. Hello. Mukwano kuvira emergency. Hello. Chiri agenti. Ana ye kumutima ya kwe mwenye. Kwe wagusonye. Bambenze sagala wakuchunye. Mbawete manyabanji wasiga kukalaji. Kano kanchi kutawiga tupati. Mene sikati ya ovulo sitaki. Gimi lava wea komidati. Love ye ringa bullet in the target. Na tega chitima na funa love package. Na kuwani kakali na yuti budget. Dagala kuchikolo you deserve the credit. Tulika gali na njola. Baby, government you forgot. So hello. Mukwano kuvira emergency. Hello. Chiri agenti. Hello. Mukwano kuvira emergency. Hello. Chiri agenti.
But we know.